Yeah, X-Ray King, Dizzy Flow, CEO, you already know.
Wesley cooked another one.
Hey, masani mbayani koronga 125. Hapo siya tunaga chocha tunachachishanga live. Rapo alibonga taka taka online. Si alikutwa na katokwa on Instagram live. Kijana wakanisa sasa ashage ukamuni. Tabia ni mbaya kaule boys wakasabuni. I'll be all up in your eyes when every thought in nege juni. Dizzy Flow, CEOs janza kuwakera juzi. Ukileta mdomo hapo na wachoma pengo. Na business haramu si usafisha na mjengo. Walisema mini minan kaza kuchimba madini. Saizi ni na mo James Buddha kushinda Orengo. Dunga pajama ndo nwachizishe na dick print. Ukintukana unachomocha ndani ya njifri. Extinct kadodo story yako ibaki mainstream. Super na mpiga miti mpaka na nishikia P3. Pull up na mrenga shori ya nengia box quickly. Masani mbaya deal with bad girls strictly. Nafanya vile wa Israeli walifanywa huko Misri. X-Ray King niko hapa niko kule. AKA Matangi narudisha rappers shule. Kama ni beef ongeza seme ndio tukule. Niko Nairobi gossip na wapati headache boo. Makosa sana vle huda alifunga duka. Sasa full time job squeeze ni mimba na ruka. Shakila kine kiala wama sizi shtuka. Mekwa kiomba hibu rungo kama Paulo na Sila. Ndia pate shik labda nifikie mita. Lafu ni mchoreshe giza kama rangi ya butita. So wacha pupa mami tulia upangwe. Hatu gopi kafyu hata ukuje na kagwe. Nikuja solo nye na bide muungane. Na nimfike bendi at least ni watukane. Dizzy Flow CEO X-Ray King, you already know. They're your markings, Kim Sasa.